Matayo pierariyo gang'wen. Kane oyudo Yesu wuok e hekalu, jopuonjre ne nobiro ire mondo onyise hekalu kaka oger. To nodwokogi ni,
"Donge uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kata kidi achiel mabiro dong' kochung' ewi wadgi, to giduto nowitgi piny."
Kane Yesu obet piny e Got Zeituni, jopuonjre ne nobiro ire kar kende mowachone niya,
"Nyiso ane kinde ma gigi duto notimre, kod gima notimre manyiso ni kinde mibiro duogoe kod kinde mar giko piny osechopo."
Yesu nodwokogi ni,
"Beduru motang' mondo kik ng'ato wuondu, nikech ji mang'eny nobi gi nyinga kawacho ni, 'An e Mesia,' mi ginimi ji mathoth lal. Unuwinj mahu mag lwenje man kuonde machiegni kod wach lwenje man kuonde maboyo. To kik chunyu parre, gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo. Nimar ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Kech bende nowuogi, kendo piny noyiengni kuonde mopogore opogore. To masichego duto gin mana chakruok mar ndalo manyien. E ndalogo, ginimaku mi giteru mondo okumu kendo onegu. Bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga. Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre. Bende jonabi mag miriambo nowuogi, mi nomi ji mang'eny lal. Timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang'eny nodog chien. To ng'ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo. Wach maber mar loch Nyasaye noland e piny duto, mondo ogendini duto ong'e, eka bang'e giko nobi. Ka uneno gima kwero makelo kethruok, mane janabi Daniel owuoyo kuome, kochung' e hekalu, to joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode. Ng'ama winjo wachni mondo ong'e tiende. Ka ng'ato nie wi tat ode, to kik olor mondo okaw gik manie ot odhigo. Bende kata ka ng'ato ni oko e puodho, to kik odog dala oom lawe. Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach kod mon manigi nyithindo mapod dhoth. To kwauru Nyasaye mondo kik chunu ni nyaka uring e ndalo koyo kata chieng' sabato, nimar masira maduong' manomak ji e ndalono nobed malich mapok one nyaka a chakruok piny nyaka chil kawuono. To bende, masira maduong' makamano ok nochak otimre kendo. Kadine Nyasaye ok osechano mondo ng'ad kar rom ndalogo, to onge ng'ama dotony. Nyasaye nong'ad ndalogo nikech joma oyiero. Ka ng'ato owachonu e ndalogo ni, 'Neuru, mae Mesia,' kata ni, 'Macha en,' to kik uyie, nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod honni, mondo kanyalore, to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero. Ero, koro asenyiso wachno chon. Kuom mano, kowachnu ni, 'Winjuru, en e thim,' to kik uwuog udhi kuno. Kata ka owachnu ni, 'En gul ei ot,' to kik uyie, nikech kaka mil polo piatore koa yo wuok chieng' nyaka yo podho chieng', e kaka biro mar wuod dhano bende nochal. Kama gimoro othoe, ema achudhe chokore. To gi kanyono, ma masiche mag ndalogo orumoe, wang' chieng' noimre, kendo dwe ok norieny. Sulwe bende nopudhre, milwar koa e polo, nikech teko momakogi noyiengni. Bang' mano ranyisi manyiso ni wuod dhano chiegni duogo nonenre e kor polo, mi ogendini duto manie piny noyuagre, kendo ginine wuod dhano kabiro e boche polo gi teko kod duong' maler. Enoor malaika ne e tung piny gi tung piny, ka tung ywak matek, mondo ochok joge ma oseyiero, chakre e tung piny konchiel nyaka komachielo. Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng'owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung'eyo ni ndalo chwiri chiegni. Kamano bende ka uneno ka gik moko duto ma asewachonugo timore, to ng'euru ni wuod dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot. Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng' ma kawuono ni orumo. Ologi piny norum, wechena to ok norum ngang'. To onge ng'ama ong'eyo chieng' ma gigo notimre, kata sa ma ginitimre. Kata malaika ma e polo, kata mana wuowi ok ong'eyo, to wuoro kende ema ong'eyo. Biro mar wuod dhano nobed mana kaka ndalo mag Noa nobet. Nikech e ndalo mane ataro pok obiro, ji ne chiemo, kendo metho. Bende chwo ne kendo mon, nyiri bende ne dhi tedo. Nyaka chieng' mane Noa odonjo e yie. To ne ok ging'eyo gima timore nyaka ataro nobiro moimogi duto. Kamano e kaka biro mar wuod dhano bende nobedi. E ndalogo, ji ariyo nobed katiyo e puodho, achiel nokaw, to machielo nowe. Mon ariyo bende noyud karego, achiel nokaw, to machielo nowe. Kuom mano, beduru motang', nikech ok ung'eyo chieng' ma ruodhu biroe. Ng'euru ni ka wuon ot ong'eyo sama jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo. Mano omiyo un bende beduru kuikoru, nikech wuod dhano biro e sama ok ung'eyo ni onyalo biroe. Ere ng'ato kuomu machalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe oketo mondo orit jotich wetene, kendo omigi chiemo e kinde mowinjore? Jatich ma ka ruodhe oduogo, to yudo ka tiyo kamano, en jahawi. Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandone duto. To ka en jatich marach, to onyalo paro e chunye ni ruodhe biro deko kapok oduogo. Omiyo onyalo chako goyo jotich wetene, kochiemo achiema kendo ometho gi jomer. To chieng' moro, nopo ka ruodhe oduogo dala e sama ok ong'eyo, mi nong'ade sirunde sirunde. Kamano notere kama ywagruok gi muodo lak nitie, mondo okume kaachiel gi joma wuondore ni beyo.